galapa nyumba za malabanza yako we. Kupita na pita na kuzaleta matenda kubanza kowe. Sunga moyo chalo chafika basiro iwe. Siti ziba mailo lesa vyo mwine iwe. Mwine vala maski iwe. Osa kwile mundu fendela basa mita basa distansi. Protect yourself, yeah. Ndaba corona, corona iribe unachuma ndiwe landilodi corona, yeah. Yeah, 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 yeah. Corona, corona iribe usauka ulibe gari moto corona. Yo 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 yo, yeah, yeah, yeah. Bane babo, tiende pamozi pamozi. Tiende pamozi pamozi. Tiende pamozi pamozi. Yeah, yeah. Corona, corona iribe unachuma ndiwe landilodi corona, yeah.
Samba kumanja uzisunge bwino chete tikwila fosiana everyday.
Corona, corona iribe usauka ulibe gari moto corona.
Zisunge usabo jamu zako kamita everyday.
Sunge nakaso, you only live once. Sunge nakaso, stay indoors. Got your pote binenga. Wasela pasa, make sure you mask up. Sanitize at every moment, you're not safe. Ka life kalikeka, so you're not safe. Paperless upon your letu sunga. But we living by hope and faith. By hope and faith. Apani pamofi. We can fight this. We can fight this.
Ndaba corona, corona iribe unachuma ndiwe landilodi corona, yeah. Yeah, 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 yeah. Corona,
corona iribe usauka ulibe gari moto corona.